وعن دغستيال markale ku soo dhawaada barnaamijka caawiska Washington ee caawa oo aan idinku hayo
Jimmaaya caawa jam 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 jamaan leeyne amma ma bixin kaado nin nin jeljelay laabte bam bam ciina weynaabte dino ayay jirsoo cham
wa abwaanka caanka ah iyo fanaanka wada socda ee Mustafa Shaa Cilmi oo caawa nagula caweynaya barnaamijka caweysta Washington. Abwaan Mustafa, oo ku faraxsan markii ugu horeysa in barnaamijkan caweyska Washington aad caawa nagala qayb galaysid, ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington. Marar badan ayaa laga yaabaa in lagu weydiiyay ama lagu wareystay isla markaana lagu weydiiyay su'aalo badan oo ku saabsan fankaaga iyo noloshaada oo aad mar horeba ka jawaabtay su'aalo laga yaabo in caawaan ku weydiin lahaa hase ahaatee waxaan rabaa inaan toos u abaaro su'aalo kooban oo aan caawa rabin inaan ku weydiiyo marka ugu horeysa waxaad igu bilowdaa jacayl iyo waxa aad ka tiray
heestii jacayl oo dhawu qaadatay inaan sameeyo si kasta aad dhigayay gabar walba waa bini maashay kabur xanaanaan kasoo qaadan gabar baan dul saaray waan jacayl baan matariyo jacayl cilmi wax jacaylada runta waxay maxmed kuma ma weyn iguma dhicana waa dhinacaan jacaylada hore ka guursan jiray laakiin waxaan hees ugu daraya baa ugu muxuujiso badan oo hadda dhaqaaqa ku jiro aan ku tarbiyaa hadda waxay ahayd cashar sebtembar shakatii xishood male waan soo socdaa iyo isigu iyo dhowr male sigtii bedel iyo ugu male hadda tiyan soconsado sinka kaaga tulayaa asan maxamed sibanay sikaliya maraarlaag sisii cal ceebdo halka mid yaroo sisaay ama sigal galbeedo saadaashi shoobkay sida kan hablaha jira saamigii horoo tigay sidii aniga cilad tahay mina kulan sameeyo saasi hooyo abaab sankii dilaadhay sirdooyii maryamaley sigli casuur beenley soo jeetaada caliiley sanqaroo katlaaley simigaahi daaley ingiriis caliyaley shamsanjali afkeenley tima saynan caliiley sakaakii gaduudiyo shamsa cunar gacmeenley sijeedkiina kunumiyo salkii sayrid cigeeley sabakii mandeerley xakimatigii hidiiley kubkasiman dareesley sankaada aminaaley saxan saax wanaagley cayaartii safiyeley sawtkii magoolley soomaalinimadiyo u safeey madelinimo sahriya faadinaaley dabeecadana waasade amariyo sadeecada mar walba sirgooyey ninka calafka siiyow sababan aad geysili wase oo kamaan halin nin sideetan dhaaftee ka sagaashan dhaaftee ilkaheedu siinaan sanatare ugama talo sabab iyagu mooye sekreti kuma go heesii idaacad lagaba duubin way sida gabayo kale dheeraatay markaasa qofku ku uru gabar waba aniga hayga heebi aniga hayin heebi walaa igu dar igu dar nimaqlaysaa
si fiican si fiicanaa
mooy maashay kabur xanaan baan gabar gabar kala saaray wanda filcanaha gabar cashar saas ule hiyo ayna cada gabar yaro xaafadeena ka mid ahdo masha cadeero malayi heesi maali heesi heesiisi cadeer ma masafa macaashaad mutuaxiitir marka cadeer dhima oran jira inaan yar baan ahaya marka hadal banaan ay igu tireen baa ilaahay amuurti heesa bilaabay markaasa qalab arrintaan igu soo tiriy dabadaaba u qabtaba ama laga yaabay adaa loo sama codki waa dheer yaa layidhi ma soo intervyu cadeer waa gabada kalay nabatu ay sogaatay ama ilaatir gabartii nimagax baa yeelatayo reer boosaasood oo ceedo ii sheegeen markii aniga asaagu aan ahayno socodkii nabadda yaan ilaa boosaaso tagnay dibintan kasoo kaceeyoy xamaraan keenay kismaayaan tuduuf taganay aniga asigaa baxsanayn sagaato axmaan ahayn oona socodkii nimo jeeli walba gabayaa ka tirinaynay ilaa markii dambena soo noqonay xabaraan marnay ilaa boosaasaan soconay waan soo noqonay
waaye waxaad iga warantaa heese jacayla ayaad samaysay oo fanaaniin waaweyn oo waa beri ka tirsanaa allahu yarxam oo qaarkood dinteen ay qaadeen baad tirisay heesahaasi ma jacaylku soo maraad ka tirisay mise fanaana kuula yimid mise bulshada guud aad cabiraysay maxay ahaayeen
bulshada guud jacayl waa dhawaan yani dad ninka din jacayl soo maro wixii wax jeclaado dhan ba sidan laaba loo shaa dabayluhu lagaana yaalay dhacaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ayagu wayahay lurku igu baday allah naxariisay khatar daahir ada sameeyma
higan ana sameeyay higan ana sameeyay sida la malow shaana ana sameeyay taas baba
sida la malow shaada bayru hu ay lulayan sida la malow shaada bayru hu ay lulayan ayalay dhaca shaqa aw la labala sooda
قالوا يا جاسر يسمى معي عاوج يا مجرم دم جمال العين ام ام ما بتشين قادو لين لين جل جل لافت بام بام بتشين وين افت دين اولي جل سوچم
san mayna awe chamahan layne hadba cheni qado kelchelay qorte san mayna awe chamahan layne hadba cheni qado kelchelay qorte china wayna bay dina ayga jogso dadkan ma shiga maydan la joogin iima jeed dacaa way jidban lahayd janta darada charanes ka hore chenaf ton naftaydi way chawarerte kujanta darada charanes ka hore chenaf ton naftaydi way chawarerte china way naftay dina ayga jogso dadkan ma shiga maydan la joogin iima jeed dacaa way jidban lahayd chara hal chogo chamka si ayarte gamca ha jilceedo jeedi jeedi laabte chaala hal joogo chamka si ayarte gamca ha jilceedo jeedi jeedi laabte china weynabtay dina ayga joogso dadkan ma joogo maydan la joogin iima jeed dacaa way jidban lahayd Thank you.
ti dhamaayo la funi ma joogte jacayl awadiiban kala joogi waaye jiirkii dhammaayo la funi ma joogte jacayl awadiiban kala joogi waaye jiina weynaatay
halkaan ku balan halkaan ku jiri maya musraigale kuma jirta maya dacwa joogta way jirtaan leeda ciidta musa bin bambin bam waala rabtay waala rabtay waala rabtay magaalada ma rabtay markaasaa tartankii kale ciise hirgal u ahay waa imaan ku ridnaa la yidhi adiga waxaa soomaaliya aqoon oo jaasa oo balaayaha adkaantay marka wixii nagugu yarin wadaniyad iyo heese wadaniya iyo gabiir wadaniyadaan kugu dhaqeenay muxuu ahaa ishagaan waxaad la timid waxaan arag oo la boqora nimad gel wax kan saan sameyn ma garato shino waa la yidhaha shino burco anaa sameeyey si burco oo lagu walaaji burco hees burco la yidhaha sameeyey maxaas baa sameeyey hees la yidhaahdo baa sameeyey anaana qaadayay
daan karab maqnayn un milfu kala jogno mirtaa dhexaa laylkan hurdada moosinku arkay magaaladii burcude hadda magayne jogtay magintada ebow ku wogi malim iyo layle hargeysiyo meel kastaba adduunyada wuxuu dumar ku muul yahay muqdisiyo hargeysiyo meel kastaba adduunyada wuxuu dumar ku muul yahay adigaan ka maago lagu muday naftaydee adigaan ka maago lagu muday naftaydee meel ubax ku yaaliyo mareerkoob islaadiyo mankan iyo cagaarko mulacyeyey daadebaad midabkeeda leedee meel ubax ku yaaliyo mareerkoob islaadiyo manka iyo cagaarko mulacyeyey daadebaad midabkeeda leedee markii aan ku heeganaa wuxuu badaa kalgacalka meel fogiga gaadhe hatayo naftaydii waatanu ku magato tamarmi mayse alla magaane adiguna hamogaan alla magaane adiguna hamogaan marayo tuub xiran adaa magaca guudiyo ugu muqu sareeye inta marayo tuub xiran adaa magaca guudiyo ugu muqu sareeye miyirkiyo haqoontiiyo miisaankiiyo asluubtaan miyirkiyo haqoonti iyo miisaankiyo asluubtan marwadi haweenkay ayaan kugu ma jirte midabkaagu wuxuu yahay moonida cadceeddo dhulka madaxa keente marwadi haweenkay ayaan kugu ma jirte midabkaagu wuxuu yahay moonida cadceeddo dhulka madaxa keente markiyan ku heegana muhubada kalgacalka mil fogiga gaadhe
ana qaadi aniga nafsayda qaadi
tan kalena
mid kalena
marka guud ahaan heesaha jacaylka ee aad tirisay ee aad gabdhaha fanaaniinta ahaa ee hobolada waaber aad u dhiibtay imise gaarayaan tiradooda haddaad xasuusan tahay?
Wallaahi cadaaran macaanay gabartaydiiye wallaahi inaan tiri karni waayo kuwa dibadda iska dhaafa kuwa qof tiri timaada saaka soo socda ma kafow heesaan ubahaa heesaysan rani waraaq soo qaado
waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo arrimihii jacaylka. Waxaad tiri gabadhaan jeclaada waa guursan jiray, imisaad jeclaatood guursatay? Aad baad uqasoo shee
sadex wiil bay ii dhashay midna afar wiili afar galbeed ii dhashay midkii orodkaag waa laga dilay xamaraa lagu diray sosoolkaoo dhamaasay gabartiina hadda jabuuti la joogta gabar jabuuti noqotay adigu farcaygii hadda afar iyo labaatan mar aniga farcaygii oo gabdho u badan marka haashaqaydu sidaas u ahaa.
Mustafa Shee Cilmi, aad baad umahadsantaa marka kelmadaada ugu dambaysa barnaamijka caweyska Washington ee caawa aad nagula caweyneysaa, bal hees u soo qabo jacayl ah oo heesaha jacaylka ee aadan iloobin xusuusahaaga ku yaala, bal mid
maxaad
ku jeceshahay heestaas?
Waxaan ku jeclahay erayada ku jiraan erayo qaaliya mihigaan jacayl baan dhex maquuraya in mihiraanihiisa bilibkiigu ay mawjada isaysa ma maqnaay ma joogaa ma markacay ma nigi yahay allahyo marin saaxiri maxdubin aniga walaakin dihiyeen yani erayo adag baa ku jira, erayo adag oo af soomaaliyeed ku adag oo dadku anaga wada dhihi karin baa ku jira. Mihigaankana si insaan la wada garanayn, mihigaan jacayl baa dhex maquurayaayo miraale adig miraale ma taqaan
adaa noo saraxaya caawa
miraale waxaa layaa roobka shaqda dhexe yimaada oo aan tegin aaladan roob kushuba oo kushuba roobku kushuba kushuba roobku waa miraal la yihahdaa malaha miraal roba.
Marka mihigaan iyo miraale ayaad u kala saartay roobkii?
Mihigaan jacayl baan dhex maquuraya miraalihiisa miligtigaaja mawjada ihate ma maqnahay ma joogaa ma markacay ma nigin yahay ina soo jeedo oon suuqa mariyo iyo inan xabil biyo riyo ku mariyo kala aqaan mayo ma maqnahay ma joogaa ma markacay ma nigin yahay layo marin sahlay macdumin aniga maraajiga iyel erya fantastiga ku jira ma riwaayad baan samaynay aad
iyo aad ayaan ugu mahadcelinaya abwaan mustafa shee cilmi oo caawa marti igu ahaa barnaamijka caweyska washington. haddii dhegayste ay jirto su-aal aad jeclaan lahayd in uu kaaga jawaabo abwaan mustafa shee cilmi, waxaad nagula soo wadaagi kartaa emailkeenna oo ah somali at v o a news dot com ama badiga oo booqanaya bogga aan ku leenahay facebook. barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta mahiigaan ee uu sameeyey abwaan mustafa shee cilmi, islamarkaana uu noo soo xulay caawa. heestaas waxaa qaada allaha u naxariistee khatra daahir cige. intaan mar kale hawada isku maqlayno, waa caashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafo. Allah yo murad kai gai.